Dash Music.
Hey,
go between.
See me like this on the main.
Exclusive to say the hype man.
Aba wa mela mangala. Wai wala tina via mbaku tala. Makuta pinzi mwenyunyane na Messi. Chwani chiveleshi. Ah, mwausha makavera.
Nobody's better than us. Dani ya pen game. I'm hard full on the poto ya chain game.
Mwausha makavera.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavera.
Sininga fele mwenyimbo God for beat. 1 million verse. Banona chongo flow ni poti.
Mwausha makavera.
Tupac na bala.
Nishakusha kuwa kuhit them up.
Nikometi kubalanya Mr. Bini na Dumbi. Nisemu no menya nisameweza na Chitumbi. The boy to die wa chitile to repenti. Haya ni malilo letela Antoni na tenti. Beautiful flow kwa tini kubala dies. You will think I'm game when you are tell my guys. I'm killing it slowly kaili ni nona chongo. On another level collabo wa nona chongo. Patu ni kushipa kumacha kukafipo. Sakatiabo kapeza muzimai ayenza tipa. Kweni chokela wa company yokawa. Nindani wele ana mwapo zigolo ya nshaba. Waimba body fair alipe nice cut. Nandalama they don't care baba fana. Si wachita inspire. Speak for the ghetto veba mapitamo kwatu. No wanja au kila muli ine Tupac Shakur. Pejapo fili fose neni pejapo mutima. Peleka po chireleshi ku studio ni ku office. So much of a stani chila na pali nyenyezi. Ntine typing atundile na barret carpet.
Wafana aba wamela mangala. Waiwala tina via mbaku tala. Makuta pinzi mwenyunyane na Messi. Chwani chiveleshi. Ah, mwausha makavera.
Nobody's better than us. Dani ya pen game. I'm hard full on the poto ya chain game.
Mwausha makavera.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavera.
Sininga fele mwenyimbo God for beat. 1 million verse. Banona chongo flow ni poti.
Mwausha makavera.
Tupac na bala.
Nishakusha kuwe
Pembera nzokele wafta la polo nisontere. Sirelo tambo fuisa kuticha lo chitifomere. Fire in the booth mulilo ukutonyele. I'm not a pilo sunga pwele chati unikonele. Ntene karuisha na pisha chakwabo kungwisha. That's why nkani ya rap vani itakafundisha. Musafu niko nipula ndaba na fundisa. Kandete keo ngapoko nano sisu nshish. Not beef wela hapa niga ngoma tiabo ntwe. Nangu sina drop ya single ma fans sunga ninyonge. Software mutombwe safisha muzonge. Deniza kaflopo kanyamule mwala onishombe. Banona chongo muflo uzaluza jo. Osa yeso tomo lazina uzausha wo. Ngena pa mupo isi ya mayo. Njine number one uwe ashusha kambenyo.
Wafana aba wamela mangala. Waiwala tina via mbaku tala. Makuta pinzi mwenyunyane na Messi. Chwani chiveleshi. Ah, mwausha makavera.
Nobody's better than us. Dani ya pen game. I'm hard full on the poto ya chain game.
Mwausha makavera.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavera.
Sininga fele mwenyimbo God for beat. 1 million verse. Banona chongo flow ni poti.
Mwausha makavera.
I'm on a better level. Tupac na bala.
Hey, nishakusha ku when we hit them up.
Cash level this momo nga chilanga ni mulilo. Ni vampiri wa matiamo kwa tichilanga mulilo. Mwene ni towela mwanga ni vene kaila. Mabazi aldi fulu kuchila chimboka hila. Hii ni offense fulu ni kamba chipupa. Malines yali fulu mwanga titenga chitupa. Level inakwela ni bulu zipa chipupa. Ya lembat au kamu imwe tamu sunga. Kutamanga na neo taya ya kwe inga ponche. Level ni patali ni lusaka tunakonde. Beat your own ways hili beautiful black. Kiti gani za mpaka pleni kupanga tu makrack. I think super deep ingani gani za kakiola. Ninga kupa epa biti ine olo chena fiola. Nika kuno lele lanvela voice ya Dave. Ati oza ngala les using isa chema yes. Rest in peace teacher nti mwemu nanipunzisa. Panina ngala kochi so ni mawa tamangisa. What's hip hop? Answer ni cash level. I wanna dada lepo sini langiza na meno.
Wafana aba wamela mangala. Waiwala tina via mbaku tala. Makuta pinzi mwenyunyane na Messi. Chwani chiveleshi. Ah, mwausha makavera.
Nobody's better than us. Dani ya pen game. I'm hard full on the poto ya chain game.
Mwausha makavera.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavera.
Sininga fele mwenyimbo God for beat. 1 million verse. Banona chongo flow ni poti.
Mwausha makavera.
Tupac na bala.
Nishakusha kuwen we. Mwausha makavera.
Mwausha makavera.
Mwausha makavera.
exclusive to Zay the Hype Mind.